Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, niyedirwe mu basuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuri gitangaza ukuri numvuza saza mora sesumeza be my guide undi muri munda awanchuka masai tangutwale mwatwe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema. Abahanzi b'abanyarwanda kazi Charlotte Rurinda uzwi cyane nka Shali na mugenzi we Fatuma Muhoza na uzwi nka Nina bahuriye mu itsinda ry'umuziki rikunzwe cyane muri iyi minsi ari ryo Charlie na Nina. Bamaze kwamamara mu ndirimbo zabo nyinshi bamaze basohora ziryohera amatwi ya benshi. Abakurikiranira hafi ibya muzika nyarwanda bemeza ko Charlie na Nina ari abahanzi bamaze kugaragaza ubuhanga mu miririmbire, ubu ibihangano byabo bikaba bikunzwe cyane ku isoko rya muzika mu Rwanda, mu karere no hirya no hino ku isi. Amakuru asohoka mu binyamakuru byandikirwa mu Rwanda avuga ko Charlie na Nina bateganya kumurika album y'indirimbo zabo ya mbere mu mpera z'uyu mwaka. Ikinyamakuru Kigali Today dukesha iyi nkuru kivuga ko album ya mbere ya Charlie na Nina bayise Imbaraga ikaba izamurikwa ku itariki ya mbere Ukuboza 2017, aho ni ukuvuga mu kwezi kwa 12. Izaba igizwe n'indirimbo 10, hariho n'indirimbo zabo zakunzwe cyane kuva batangira umuziki. Urugendo rwa Charlie na Nina muri muzika nirwo tugarukaho mu kiganiro muri sanga, dore ko ari nabwo bwa mbere tubatumiye ku Ijwi rya Amerika. Iyo ni indirimbo Face to Face y'abahanzi Charlie na Nina. Fatuma Muhoza aka cyangwa se uzwi nka Nina ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika. Nina, uranyumva?
Ndakumva.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Charlotte Rurinda cyangwa se Charlie. Ikaze nawe ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Mu Cyongereza baravuga ngo better late than never, kuko nibaza ko aribwo bwa mbere tugiranye ikiganiro nabo. Yego. Duhere kuri Nina, iri tsinda ryanyu Charlie na Nina, ku bantu wenda batabazi batazi amateka yanyu, mwaritangiye ryari?
twatangiye mu 2013 mu kwezi kugira ngo kwa gatatu cyangwa kwa kabiri. Yeah, ibyo twicaye hasi twumvikana yuko tugomba gutangira gukora imiziki yacu, kuko icyo gihe twari muri Guma Guma, hari competition hano y'abahanzi twa Guma Guma. So nibyo twabanye, twatumaranye hafi imyaka nk'ibiri dukorana, so duhitamo gutangira gukora imiziki yacu.
Hanyuma se Charlie, mbere ya 2013 ubundi hari ibikorwa bya muzika mwakoraga?
Twakoraga cyo gihe twafashaga abahanzi muri mu marushanwa yitwa Guma Guma. Hanyuma nina nawe yakoraga muri yaririmbaga mu mahoteli Imbuvasege, yari ari muri Serena. Yakoze kuri Serena, yakoze kuri Nicole, yakora kuri Galaxy. N'ubundi twari mu bikorwa by'umuziki, ariko we akora mu mahoteli. Tukanafasha abahanzi bisanzwe muri Guma Guma.
Ni iki cyabaye imbarutso yo kugira ngo mufate icyemezo cyo gufatanya munashinge iri tsinda ryanyu cyari na nini?
Twari tumaze imyaka irenga nk'itanu tuba mu muziki, ubuzima bwacu ari ukuririmba, twiga dukora practice almost every day. Noneho tushobora kugera ku kibuga twaririmbaga live music icyo gihe, tugafasha abahanzi, twabonye yuko dushobora kuririmba kubera ko niko kari akazi kacu ka buri munsi. Tureba abagenzi bacu b'abahanzi twafashaga, ibyo bakora natwe twabikora, niyo dushaka kubafasha imyaka itanu bagatera imbere, natwe twari gutera imbere. Niyo mpamvu twahise dufata icyemezo cyo kuba natwe twakora umuziki.
Nina, hari abahanzi b'abanyarwandakazi benshi bakora umuziki, kuki Shali, kuki mwahisemo gufatanya mwebwe babiri?
Nini bintu navuga ko byari destined, like kora ko twigeze guhura ho mbere yuko dutangira gukorana muri Guma Guma. Twigeze guhura mbere nabwo duhujwe n'abahanzi barimo nabo, icyo gihe cyari gitaramo cya TikTok. Ndumva ariko twavuye turamenyana tubivuganaho, turaje turareka kubera ko yari akiri mu ishuri, nari nkiri muri hoteli ntarahuguka neza. So nyuma yaho tuje guhurira muri Guma Guma, nibwo twicaye turavuga ibintu ntabwo twakomeza gukora ibintu, kandi twese tubikuriyemba turashoboye, ntabwo tuzabura ubushobozi, nashaka n'abantu badufasha, twari dufite imiryango iri sapoti. So turavuga reka ntabwo navuga ngo impamvu ni uko ni nk'ibintu by'Imana byagiye bikora, byagiye duhura twabivugana bikarangira, tuza noneho kongera kubana imyaka ibiri aho twicaye turavuga urabizi, reka tujye kuririmba, reka tujye muri studio dukora indirimbo zacu, kandi indirimbo zacu kuko ni ibintu twavuganye igihe kirekire cyane bishoboka.
Mwari musanzwe muri inshuti se?
Ntabwo twajya kuba inshuti nyuma, nyine Guma Guma niyo yaje kutuza cyane, kubera ko twakoze imyaka ibiri turi kumwe kuva saa moya kugeza saa 12, hanyuma ubushuti bwaje gukomera cyane muri iyo myaka ibiri kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu.
Nina, amakuru nakurikiranye nuko ngo igitekerezo cyanyu bwa mbere mwifuzaga ko itsinda ryanyu rigirwa n'abantu batatu, niko byari bimeze?
Yego, twafite abandi bakobwa.
Byagenze gute?
Amakuru twavuganye nabo, ariko nyine ntabwo babishakaga, bashaka gukora amasolo yabo. Ikindi nuko ngirango batari shuwa y'ibyo twakora, cyangwa wenda batatwizeriye musimbizi, ariko twashakaga abakobwa batatu. Hanyuma tubonye nta n'umwe ushaka gukora natwe, turavuga reka dukomeze ko turi babiri.
Ubu se mwembi ko mwiyumvaga ko mufite impano runaka zo kuririmba, ni kuki mwahisemo gufatanyaho kugira ngo buri muntu agerageze akore wenyine?
Iyo umuntu afatanyije n'undi hari ikintu kinini cyane gitandukanye
kitirwe ryanje byiza ariko nari nafite ijwi ryiza iyo amajwi abizi yahuje byohera amatwi y'abafana cyane inaniwe ni narafasha yumina naniwe ndamufasha nta kintu kigana nko gufata mugenzi wawe ntekereza yuko ushobora guhana challenges kubera ko uri umwe ukabivamo ariko muri babiri ntago wafata umwanya w'umuntu wataye ngo nurangiza ushake gucika intege uko wishakiye turafashanya mu bintu byose niyo turi mu video shooting hari icyo mbura akagitoragura icyo nibagi bakakibuka ni ingenzi cyane gufashanya
Nina mwaka w'2013 nk'uko mwabimbwiye nibwo mwatangije iri tsinda ryanyu musubije amaso inyuma mukareba urwego mumaze kugeramo mwabonaga ko uburyo mwakiriwe muri muzika ubu ngubu n'uburyo mugenda mumenyekana mukamamara niko mwabiteganyaga cyangwa se byari huse cyane
ntago byihuse buriya abantu ntago bazi yuko dufite indirimbo hafi esheshatu zitigeze zikundwa cyangwa se zitigeze zimenyekana ntago byihuse ni ibintu ingene ni process y'umuziki buri muntu wese ayicamo ugira ikintu cyawe ugenda gahoro gahoro ariko ukuntu twaje kwakirwa nuko abantu bagiye batangira gukunda ibihangano byacu byaradutangaje ubundi tukabutangaje ntabwo ari twebwe birimo kubaho so byaradutwaye tuzi yuko tuzagera ariko twatuzi ko hari aho tuzagera ariko ntabwo twatuzi yuko twagera ku rwego rwo gufungwa bigeze hano
uru rugendo se amasomo mwarukuye muntu na yahe niki mwabwira abandi bahanzi bifuza kugera ku rwego nk'urwo mumaze kugera ubu ngubu
ntekereza ko icyo twababwira nuko ntabwo twababwira yuko gufashanya ari byo bituma umuntu wese agerayo ariko iyo ufite umuntu umufashanya biroroha cyane kuba wagera ku cyo mwagambiriye cyane cyane iyo umuzi cyangwa se mwumvise ikindi ni ugukora ikintu gishyizeho umutima uyu muziki wujemo ufite ibindi bintu kuko ntabwo siko nawo ni akazi ka buri munsi ku manywa n'ijoro hari igihe umuntu yirirwa ataryamye akarara ataryamye wasubira kuryama ukabura ibitotsi kubera ko warayo utaryamye ntabwo byoroshye ariko ikintu cyose ushyizeho umutima wawe wose ushobora kugikora kigakunda kandi ukakigeraho byaba abacuruza kandi no kuzindusa ikintu cyose wakoshyizeho umutima wawe wose birakunda
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nange Edi Rwema aho uyu munsi twatumiye abahanzi b'abanyarwanda kazi Chali na Nina kugira ngo tuganire ku rugendo rwabo rwa muzika reka twumve indirimbo mfata hanyuma tugaruke tuganira n'aba bahanzi ndetse duhe urubuga namwe bakunzi bacu kugira ngo mugire icyo mubaza aba bahanzi bamaze gutera imbere cyane mu ruhando rwa muzika mu Rwanda
kirenga bazame singureba mazi giye nkugenzura uyu musire kamivuge Kubire konwa yumutima Baby nundize Nushabuze Emeru teri na musanga Kukona nyeje ngusanga Baby nundize Nushabuze Emeru teri na musanga Kukona nyeje ngusanga Fata ungomeze Fata nunda kure Fata ungomeze Mama
Iyo ni indirimbo mfata kwijwi rya Amerika. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi twatumiye abahanzi Charly na Nina kugira ngo batuganirize ku rugendo rwabo muri muzika. Charly, gutera imbere kwanyu ni kimwe, ariko noneho kuba mwaranateye imbere muri abahanzi b'igitsina gore ni ibintu ubundi bidasanzwe cyane muri sosiyete zigitera imbere, cyane cyane kuko kenshi hari imbogamizi nyinshi zirimo umuco n'ibindi. Ibyo bintu mushaka kuba mwarahuye nabyo bijyanye n'umuco n'uburyo mugomba kwitwararika kugira ngo sosiyete itababone ukundi?
Ntago byabura, ariko nanone kubera yuko dukora umuziki n'akazi dukora, hari aho tugera bikaba ngombwa yuko dushobora kuba twakwambara nk'abaririmbyi bari mu kinyejana muri iki kinyejana. Ariko ntago bitubuza kujya kuzimbira ababyeyi bakuru ngo twambare imyenda igeze ku birenge, cyangwa se tujye kuzimbira abana bato ngo twambare pantaro. Tuzi abantu tuba tugiye kuririmbira, abanyarwanda turabazi, tugerageza gukora ikintu cyose kitashobora kudukuraho agaciro kacu nk'abakobwa b'abanyarwanda kazi. Natwe dukunda umuco, twararezwe, dufite n'ababyeyi n'abavandimwe n'imiryango itureba, ndetse n'abato batureberaho ibyo dukora. Turirimba dukora ibigezweho, ariko ntago tubangamira umuco.
Ariko umuco rimwe na rimwe hari igihe imbogamizi y'ibindi byinshi mwakabaye mukora, ariko ugasanga muritwararika.
Yego, kubera ko n'ubundi ushaka kubikora, kandi abanyarwanda bikoreye batabishaka, n'ubundi ntacyo byakumarira. Kubera ko turirimbira abanyarwanda, turacyashaka kubaka East Africa, ntekereza ko umuco nyarwanda ari wo muco w'Abarundi, ababyeyi bo muri izinshi bose bafite ukuntu bahuje ibintu by'imico, ni ukwifubika n'ukwikwiza, ariko ntabwo bibuza yuko bazi neza yuko kigenda yirukanka, hari utuntu tugomba guhinduka.
Yego, muri aka kanya reka dufate n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika, dufite benshi bifuza kugira icyo bababaza. Reka duhere kuri Eugene. Mwiriwe neza
Edi, mwiriwe,
uri hehe?
Ni Kigali.
Ikibazo cyangwa se igitekerezo?
Ni ntabwo ari ikibazo, ni igitekerezo. Mbanje kubashimira, mwakoze kwakira ubusabe bwacu. Nshimiye n'iyo groupe ya Charly na Nina. Ndakeka ko ndakurikirana umuziki nyarwanda, ndakeka ko ari nayo groupe ikomeye cyane y'abakobwa. Ndabashimiye. Ikindi ni uko nabakangurira bakakomeza gutera imbere, bagakomeza gukora ibihangano dukunda, kuko ndizera neza ko indirimbo zabo bamaze gushyira hanze zarakunzwe ku kigero gihanitse cyane cyane. Ikintu nasorezaho gisa nk'ikibazo nk'uko abanje umbaza, nabaza Charly niwe Charlotte. Nkamubaza Marshall status ye ni ingaragu, arubatse cyangwa se ni iki? Nabaza Nina Fatuma. Nawe Marshall status ye mu buzima bwe akunda iki, asengera he, mbese bakambwira imyemerere yabo. Kandi ndabashimiye cyane, bakomerezaho, turabakunda cyane,
urakoze cyane.
Ariko Edi, please gatoya, nkurikije talenti zabo rwose, nimba bafite ukuntu bahuza ibikorwa n'abandi bahanzi nyarwanda, nabasaba bazakora korabo n'umuntu bita Melody, Bruce Melody, bazagira indirimbo nziza cyane bakoze iyo connection. Murakoze cyane Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Eugene mu Rwanda. Reka dufate na Apollinaire. Wiriwe neza?
Mwiriwe VOA.
Uri hehe?
Ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Muradukurikira neza?
Ndabumva neza, kandi abanza kubashimira yuko request yanjye kuri Facebook mwayakiriye.
Nta kibazo.
Rero akabazo k'amatsiko nshaka kubaza abo bakobwa aribo Nina ndetse na Charly, mu by'ukuri bumvishe vuba gende umva nta myaka ibiri shize kandi hari bagenzi babo umuntu atita nk'abakuru babahari bagiye mu muziki kera imyaka 10 irashize 10 ingahe bataramenyekana nyamara bo bamaze kuba abastari natwe dutuye mu cyaro abaturage bose ubusanga indirimbo zabo zaramenyekanye ubwo rero nkabona ari ikintu kidasanzwe baba barakoze cyane cyane yuko ari n'igitsina gore bitamenyerewe hano mu Rwanda mwari mwabikomojeho none ndibaza uyu muvuduko bawukuye hehe ikindi ese ko hari amakuru hoze nsoma mbona ko umuproducer wo muri Uganda wabakoreraga umuziki ndetse ngo wabafashaga cyane bikomeye yaba yitabye Imana ibi ntibigiye gukoma mu nkokora umuziki wabo murakoze
urakoze cyane duhere kuri Nina gerageza usubize ibibazo bakubajije hanyuma na Charlie nawe agira icyo avuga
ikibazo murakoze cyane ikibazo cya mbere cyane ko sizabya ndi
uri ingaragu uri ku isoko
ingaragu ndi ingaragu nsengera kuri CLA tuva ribyo
Nina
karame
ngaho nawe subisa
Nini na warushubije
oh Charlie sorry mufite amajwi amwe nange birangora kubatandukanye
nange ndi ingaragu nago ndabona umu kirago na polimeri kumo producer mpuye nekireza yuko yari umuhanga ariko ntago ari we twakoranaga cyane kuko dukora nawe cyane yitwa Nesim nuriya yari umu producer abahanzi benshi cyane b'abanyarwanda ndetse n'abagande ngira ngo aho duce narenza no kumwifurizira ubukore ridashira
ubwo natwe tumwifurije iruhuko ridashira hanyuma Apollinaire yaravuze ku kijyanye n'umuvuduko w'uburyo mukomeje kumenyekana akibaza ibanga ni irihe dore ko hari abahanzi bandi batangiye mbere yanyu ariko ngo bataramenyekana ku rugero rw'uko mwebwe mumaze kumenyekana
nigeze kubivugaho kare navuze yuko iyo ukoze ikintu gishyizeho umutima kwa yewe na nakoze muri gumagumi imyaka ine ninasangamo ibi inyuma kuba inyuma y'abahanzi imyaka ine na experience no kubona ibyo bakora no kubafasha umuziki buri munsi no muri live music bagatwara ibikombe ubari inyuma bagatwara ibikombe ubari inyuma twagiye kuza muri uyu muziki dufite gahunda ihamye yo gukora nta gusubira inyuma kandi twashitura abakobwa babiri nikubwiye yuko nshobora kunanirwa n'agakora yananirwa nkamufasha ntagira icyo mbura akaba gifite ni ukuvuga ngo no kuba turi babiri biradufasha kubera ko duterana imbaraga ibitekerezo bihuta muri studio bihuta kubera yuko buri muntu wese azana idea
hanyuma Nina Apollinaire nanone yarabajije niba hari igitekerezo mufite cyangwa se gahunda mufite yo kuzagirana ubufatanye na bamwe mu bahanzi b'abanyarwanda cyane cyane hayavuzemo umuhanzi Bruce Melody
umushinga nawo tutekereza kuzakora mu minsi
usibye abahanzi b'abanyarwanda nzi ko hari n'abandi bahanzi mwagiye mufatanya ndetse barimo n'umuhanzi w'umugande Geo Steady mu ndirimbo mwasohoye yitwa Uwo Mareka tubanze tuyicurange hanyuma mukanya tugaruke mutubwire kuri ubwo bufatanye n'abandi bahanzi mufite cyangwa se muteganya kugira ni mukanya
Just steady, black man, oh.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikigano ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi tuganira n'abahanzi Charlotte Rulinda uzwi nka Charlie na mugenzi we Fatuma Muhoza na uzwi nka Nina, bahuriye mu itsinda ry'umuziki rikunzwe cyane muri iyi minsi mu Rwanda ari ryo Charlie na Nina. Hari kandi n'abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bagiye batwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Hari Antonio Luises wagize ati ngo barakaze, bafite ubuhanga bwihariye kandi bafite ngo na management team nziza irangajwe mbere na bwana Muyoboka Alexi umaze kubavana ku rwina bakaba bageze ku rwuririro ngo kibira. Charlie na Nina, indirimbo uwo mamwai fatanyije n'umuhanzi w'umugande Gio Steady, mwari muvuze ko mufite imigambi myinshi cyane yo gufatanya n'abandi gukorana n'abahanzi batari abanyarwanda, hari icyo byabongereye cyane cyane mu bijyanye no kumenyekanisha indirimbo za Nina cyangwa se cyari umwe muri
kirahari cyane kuko na kirasa yuko korabo ya mbere twakoze ikamenyekana cyane yari indoro twayikoranye na n'umuhanzi witwa Fido
w'umurundi
kuva twakora iyo ndirimbo mu Burundi bamaze kutumenya bakurikije ibihangano byacu bindi bijyaje nyuma y'indoro bagira ngo tumaze gukora ibitaramo bibiri kandi nakitabirwa kuko ntegeza yuko ngira ngo mwiruka duheruka yo haje abantu 5,600 muri koseri yacu.
Wow.
Ntekereza yuko ari ibyo kwishimirwa cyane. Hanyuma tukurana indirimbo na Justed Kampala barayicuranga ahantu hose, ahantu hose barayicuranga. Yatumye na Fesfes twakoze nyuma yayo nayo imenyekana, nayo yatumye tukora ibitaramo byinshi cyane muri Kampala, dusigaye duhora Kampala. Ni nayo mpamvu kugira ngo dukoreye n'indirimbo nyinshi kuko barayo twatumiyeho inshuro nyinshi.
Musigaye muhora Kampala ngo ejo bundi ngo umukuru w'igihugu Yoweri Kaguta Museveni ngo yabahaye nibahasha. Tubwire iyo bahasha byagenze gute, byari hehe, mwari mu
kumuntu twari twatumiwemo kuririmba, hanyuma nawaza kuza nyine nka nimugora nko mu masaha 12 saa moya amasaha yacu yari ageze yo kuririmba, hanyuma kuko twari tumuhagaze imbere tumukuru yari imbere y'abageni, hanyuma namusuhuza, tumaze kumusuhuza turigendera. Ninahitatuma abantu ahita asaba abantu ngo baduhamagare bagaruka nyine mu tuguhiyo bahasha,
kandi ngo ibikubiye muri iyo bahasha ngo mwakomeje kubigira ibanga.
Niyo mpamvu yaduhaye ibahasha kubera ko iyo yagomba kumenyekana aba yarazerekanye.
Murakoze cyane. Reka twakire abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Rishari, wiriwe neza?
Ibe namwe.
Uri hehe?
Ndi Rubavu Gisenyi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
icya mbere aba bashi bacu ndabashimira cyane uburyo bateye imbere hashimira imyambarire yabo ihesha abanyarwanda kazi icyubahiro ikindi ndashaka kubabaza ko muri mu buzima bwabo bwa kera batekerezaga ko bumvaga bafite kariyeri yo kuba bacuranzikazi buri wese aransubiza umwe ku giti cye
reka bagusubize guma kuri telefoni umwe ku giti cyanyuma ukomeze Nina
njyewe narinzi ko nzaririmba nakundaga kuririmba cyane ku buryo nabitangira ngo mfite nk'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu yego nari mfite nazumvaga nzamuririmbye numvaga ari cyo kintu cyonyine nshaka gukora mu buzima
hari se umuntu wafataga nk'icyitegererezo ukaba wifuza kuzaba nkawe
nakuze jidibuca selengiye abahanzi benshi ba chakachaka ba benda fasi so ari abagabano batandukanye nakundaga imiziki itandukanye ntabwo nigeze nkuravuga ngo buri muntu wese wasohokaga indirimbo nkayikunda nagerageza gukora nk'ibyo akora cyangwa kuririmba ngo kwaririmba
Charlie
Charamen.
Subize cyo kibazo cya Rishari na.
Nange nakoze ndiriva mu makorali cyikora cyiza yizo. Kuva nyiri muto ya nakiramuye mu makorali yo mu rusengero kugeza naho nange secondary yiri korali hanyu maze naje ku Kigali ku university. Nari nzi ko nkunda kuririmba cyane ariko ntabwo nari nzi ko nzaririmba indirimbo kuko ubuzima bwanjye bwishyana by'abagari bwo mu rusengero n'ubu ngubu urashyara ubwo mu rusengero ayimini ariko kuba nkora uyu muziki nkora nk'akazi
hari umuhanzi wowe nawe wafatagaho nk'igitekerezo ukaba wifuza kuzaba nkawe
nuko nyine yabivuze iyo ukiri umwana uba wumva indirimbo z'abantu bagiye batandukanye twumva indirimbo z'abashatekariye bwaba abantu batandukanye ntago wabaguzi neza ngo ufate umuntu umwe kubera ko hari abarimbyi benshi cyane barimbaga neza icyo gihe gusa icyo wabaguzi ukunda indirimbo kandi ukaguzi n'umuziki mwiza
Richard hari ikindi kibazo ufite
najya mbabaje ko uyu munsi n'abaselibateri kriteri yaba y'umuntu bashaka ko bazabana mu buzima umudamu n'umugabo aramutse adakora mbese adashyigikiye ko bakomeza kuba abaririmbyi kazi babyemera yego cyangwa oya
wowe urashaka gutanga CV
oya
Charlie subiza
ndimo kibaza niba utakunda icyo nkora ntabwo nkunda kuko niba uzunze urankunda ukunda ibyo nkora ushyigikire mu gihe nta kintu kiri ndi gukora ntekereza yuko uwo mugabo aramutaje keretse ari ibibazo byanjye yenda byihariye by'umuryango wanjye bigatuma mbaye mpagariseho gatoya ariko kuririmba ntabwo ari icyaha n'akazi nk'akandi kazi ni ugushimisha abantu nawe ukishima so uramutse uje ushaka udashaka ko ndirimba sinzi icyo waba ushaka kuko n'ubundi njyewe uririmba sinzi icyo waba ushaka
Nina subiza nawe
sorry kubera iki waza niba kuko nkunda niba kuko nkunda ibyo ari byose abenshi batumenye kubera ko turirimba so kubera iki waza mu buzima bwanjye ugatwara ikintu uzi ko nkunda cyane nshaka kugikora kugeza mpfuye ukagifata ukashaka kukinkura kubera ko nkunda gusa ntago
byumvikana ubwo Richard ikibazo cyawe kirasubijwe kandi urakoze cyane kuba ugize igitekerezo cyangwa se n'ibyo bibazo ubajije ugira umunsi mwiza
Marco.
Reka dufate na Jean de Dieu wiriwe neza.
Wiriwe neza Eddie Gwema.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo bita Nyamagabe nka Jean de Dieu.
Kibazo cya.
Sorry za Sharina Nina.
Barakumva.
abashubuze cyane n'abakunda cyane dore ko ari bamwe mu bahanzi dukunda cyane hano mu Rwanda kandi dore ko n'abakunda cyane nageze iyo ngeze hanze nko mu Bugande hari igihe nkunda kujyayo nkakunda kumva indirimbo zabo birafasha cyane kuko iyo ngeze mu Bugande usanga ayo ndirimbo mbasha kumva nkabasha kuba ndi kumva ibyo ari kuvuga ariko noneho nange nkagira igitekerezo n'ikibazo mbabaza ese mu Rwanda ko badakunze kubakorera ibitaramo bakunda kuba bari hanze twebwe bazarebye umunsi badukorera igitaramo natwe tukabasha kwishimisha kandi tukanababona harimo abatabazi ikindi kintu nababaza hari batanga SMS nziza ku ubwo baracyisubiza cyangwa batubize na bagenzi babo b'abahanzi batanga SMS nziza ku ndirimbo ukabona biragenda neza ariko bagera ku mashusho ugasanga ibikorwa bakoraga batubwira mu magambo ugasanga imyambarire ari bagenzi babo n'abandi bantu bagiye batandukanye ubwo arasubiza ku buryo yasubiza na bagenzi be ugasanga imyambarire ntabwo bambaye neza baberewe nk'abanyarwanda ugasanga ku mashusho ntabwo turi kubabona neza kandi ibyo bavuga ukumva aho kugira ngo uyirebe wayumva indirimbo bari kuririmba wayumva ahubwo kugira ngo uyirebe none ikindi kintu nabaze bagira abandi bagenzi babo bari kuvuka ubu dore ko ari no kuvuka abahanzi benshi abandi bagenzi babo bari kuvuka babagira iyihe nama kugira ngo nabo bazamuke indirimbo zabo zikunze
urakoze cyane Jean Dodier nina mu magambo make cyane subiza Jean Dodier
Kwa sababu ikibazo cya nyuma inama nagira umuntu wese uri mu kuzamuka cyangwa se urimo kugerageza kwinjira muri industry ni ukwihangana kubera yuko ntabwo ari ibintu byoroshye ariko iyo wihanganye ukanakora cyane ukanasenga no gusenga nabyo biba ari ngombwa ibintu byose birashoboka kubera yuko ntabwo ari ikintu byuka mu gitondo ngo ukigereho ntabwo ari na garanti mufite ngo ni sori indirimbo irakundwa cyangwa se ni muri kiza ya kabiri irakundwa so ni bisaba kwihangana no gukora cyane no gusenga
Chali hari umukunzi wacu batwandikiye kuri Facebook avuga ngo management team yanyu nayo yagize uruhare mu gutera imbere kwanyu ese ibyo nibyo
nibyo ibyo avuga ni ukuri kubera yuko dufite manager utaryama kuva twatangira akora promotion cyane haba mu Rwanda haba no hanze arakora cyane yaratekereza cyane akora ibintu byinshi cyane urebye akora ibintu bi extra by'abandi ba manager bose bakora kandi akunda mu Kinyarwanda akunda ibyacu gusa akunda n'ibyaba baririmbyi bose bikurebye ntabwo ari posibikiye gusa nk'icyo abanyarwanda bose baririmbye
mwakunze kugaruka ku kintu kijyanye n'uko umuziki mufata nk'umwuga ese muri iki gihe umuziki watunga umuhanzi mu Rwanda
yego uragutunga bisonga baramaze kubaka amazu wawe bari farama modoka yabo abenshi nta kandi kazi bako uretse umuziki urumva rero yuko ushobora gutunga n'umuziki
hanyuma se mu bijyanye n'ibitaramo hari umukunzi wari ubikomojeho kera cyane iyo habaga nk'iminsi mikuru ikomeye mu gihugu wasangaga batumira abahanzi b'abanyamahanga kuza gutaramira abanyarwanda muri iki gihe hari cyahindutse
byarahindutse cyane ntabwo bikimeze nka mbere byarahindutse cyane ku buryo usanga akenshi banazana n'abahanzi bo hanze abahanzi bo mu Rwanda akaba aribo bishimirwa cyane kurusha abo hanze so byarahindutse cyane cyane imiziki yacu iracurangwa ku maradiyo iracurangwa mu maclub iracurangwa ahantu hose so hari impinduka nini cyane igaragara kandi buri muntu wese arabibona
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edir Rwema aho uyu munsi turi kumwe n'abahanzi Charlie na Nina b'abanyarwanda kazi batubwira ibijyanye n'urugendo rwabo muri muzika reka dufate n'abandi bakunzi ba radio ijwi rya Amerika Inosa wiriwe neza
Mwiriwe.
Uri he ino sa?
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ah, icyo mbaza abo bahanzi. Ni kenshi dukunda kubona abahanzi bakamuka neza, ariko mu gihe gito rwose ntitumenye uko bigenze. Bo baba bafite ingamba ki ku buryo.
Inosa ndibaza ko tumubuze kuri telefone, ariko ikibazo cyo kirumvikana. Nina ngo niki mukora kugira ngo uwo muvuduko wanyu udahagarara ahubwo mukomeze gutera imbere?
Gukomeza gukora no gukomeza gukora, nta yindi banga no gukomeza gukora no kugira vision. Beba ushaka kujya ukarwana no kugakora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo ugere aho ushaka kugera, kandi twe dufite gahunda zose ntabwo ari ukurekimo cyangwa se kugarukira ahantu runaka, ahantu runaka gahunda zifite niyo gutera imbere, niyo gukora cyane, niyo kujyana ibihangano byacu kure hashoboka, kuko birashoboka. Abatanzania barabikora, abagande barabikora, Nigeria barabikora, naho ngaho dukora inspiration yuko natwe birashoboka, nacyo nacyo kidashoboka.
Cyari hari icyo wongeraho? Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Finias, wirwe neza.
Mwirwe.
Uri hehe?
Ndi Cyangugu.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyawe ndashaka, ariko merci sana kuba wumbaye n'umurongo.
Nta kibazo.
Kandi nshimira nabo bahanzi mwatumiye, mwakoze akazi keza kudutumira abantu dukunda.
Murakoze.
Ikibazo ufite nshaka kubaza abo bakobwa. Ni igiki cyatumye baba inspire n'umuziki? Ikindi kibazo mfite. Halo?
Ndakumva.
Ikindi kibazo mfite. Ni ryari bazagera Rusizi?
Ntago barahagera.
Ntago barahagera. Ntago barakorera ibitaramo. Ikindi kibazo Edi mbaza abo bakobwa. Ninde niye korabo bakoze babonye kuko ariyo nziza yabayeho? Korabo bakoranye n'undi muhanzi.
Urakoze cyane Finias, mu karere ka.
Merci sana, merci.
Urakoze cyane. Charlie.
Inzizi twarahaje ariko ndumva tumaze kuhaza mwa gatatu. Gambye twakoreye igitaramo ngira ngo ntabwo yime, ariko twakoreye byari by'abantu basanzwe bari badutumiye, ntekereza yuko nabyo batarimenye, ariko turapanga kuzahaza ko turashaka kuzazenguruka mu Rwanda tumurika albumu yacu, dushobora nahubwo kuzajya uretse ko amatariki tutarayamenya no kumenyesha igihe tuzajya, ariko tuzaza. Hanyuma ikintu cyatumye dukunda umuziki ni uko twakuririmba cyane, aho Nina yakuriye yaririmbaga, nanjye aho nakuriye naririmbaga, naho nanjye gukora ntangiye kuba backup singer muri Guma Guma, niho nashoboye kubona amafaranga yo kwishyura ishuri. Icyo gihe nari muri university, noneho nkaririmba nkishyura ishuri, nkaririmba nkishyura inzu ashobora kubaho, niho nabone yuko nshobora gukora umuziki nkabaho.
Nina, ndibaza ko ibyo bibiri cyari yarabisubije, wenda basubiza ikijyanye na collabo.
Collabo yadufunguriye inzira, yari yitwakoranye na Fizzo. Niyo yadufunguriye inzira, niyo yabaye indirimbo yakunzwe cyane hafi nko mu myaka ibiri, na n'ubu hari abantu bagiye bazi Nyirango y'Inyonyine, bazi hari abantu bakiyumvana n'ubu ngubu. So ni indirimbo ni nk'impano y'Imana, Imana yavuze ati there you go.
Indirimbo
ikunzwe cyane, usibye ko na homaje gukundwa cyane ku buryo nayo ishobora kuba imaze nk'imyaka ibiri ikunzwe i Buganda.
Indirimbo Indoro nk'uko mubivuze niyo yabafashije gufungura amarembo. Reka tuyumve gato hanyuma tugaruke tugana no ku musozo w'iki kiganiro. Indirimbo Owoma na Indoro nako.
Sinari mperutse gut gutetesha ijawe biriranga nabindi bisa nabyo na nibyo nzonona kuko wabimaye sinabivuga ngo nakuhari bivuga ni udahari nubwo bitera benshi mihari yeah yeah sinabivuga ngo nakuhari bivuga ni udahari nubwo bitera benshi mihari
make me crazy, my baby, yo. Kidogo, cheka tena kidogo, nione mwanya wako. Hey, gumiru hande, hey, gumane nawe, sekera njoebe. Si, jay, ebu cheka nideku yandoro.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwe muri kumwe nanjye Edi Rwema iyo ndirimbo mwumva ni ndirimbo Indoro curanzwe n'abahanzi Charly na Nina bafatanyije na Big Fizzo umuhanzi wo murundi nkuko bamaze kubitubwira iyi ndirimbo yarabafashije cyane kugira ngo bamenyekane abo bahanzi Charly na Nina niyo batumirwa bacu buyu munsi Charly amakuru atugeraho nuko mu mpera z'uyu mwaka tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 aribwo muzashyira hagaragara album yanyu ya mbere mwise Imbaraga ikazamurikwa kuri iyo tariki ya mbere ya album ngo izabigizwe n'indirimbo 10 ibikorwa byo kuyitunganya bigeze he
Timo Mitegoro Timo Zapati Timo kira gira abantu Timo turabana ama invitation ure ayameza ryo certificate niyo turimo kwitegura mu ibyo muri kajya album yacu ya mbere turimo mitegura
Nina Imbaraga ya album mwahise Imbaraga kubera iki Imbaraga
twashakaga gutanga message ku bakobwa cyangwa se igitsina gore yuko birashoboka birakomeye ariko birashoboka so twavuze cyane ku mbaraga z'igitsina gore n'abagore muri rusange ko dushoboye imbaraga tubereye u Rwanda turi ababyeyi turi mbese twashaka kuvuga ku mbaraga z'umugore
So izabigizwe n'indirimbo 10 ese izindirimbo ni indirimbo zisanzwe ziri ku isoko cyangwa se hari izindi nshyashya muzongeramo
Tuzongera dufite indirimbo nshya tuzongeraho hanyuma tuzashyiraho n'ubundi n'indirimbo zagiye zikundwa kuko hari abantu baba zikunda za ndirimbo baba zikunda Indoro bagikunda Bye Bye bagikunda Urumato zafata iza kera ariko twongere inyinshi zizaba ari nshya
murakoze mugume kuri telefone reka dufata abandi bakunzi babiri baradijwe rya Amerika Festo wirwe neza
Hello wirwe neza
uri hehe
ndi muri Karaka Kicukiro mu mujyi wa Kigali
ikibazo cyawe
ikibazo ndagira ngo mbabaze mbabaze ese kuva batangira umuziki hari business zindi baba barakoye mu zikomeye cyane zitari umuziki ikibazo cya kabiri ndabaza ariko ni nk'izemanura cyangwa se inama wagira mwari n'umutegarugori w'u Rwanda bashaka gukora mu muziki murakoze
urakoze cyane reka dufate na Alfred wirwe neza
mwirwe
uri hehe
ndi Kirehe ndi mu karere ka Kirehe
ikibazo cya Alfred
no twabazo tubiri akabazo ka mbere nabaza ngo abo bakobwa batangiye kubanga umuziki ariko ikigaragara bari kwihuta mu iterambere cyane umuziki wabo gutera imbere kandi ugakundwa n'abantu benshi ese baba bakurayeho imbaraga bafite abantu babafasha ni ku giti cyabo cyangwa se bafite abafana baha amafaranga bakurayeho ingufu mbese ubushobozi bwo kugira ngo bahitinge cyangwa se bamenyekane cyane. Akabazo ka kabiri ni iki bateganya kufasha urubyiruko rw'abakobwa bakiri bato kugira ngo babigishe umuziki nabo bazagere ikirenge mu cyabo muri ako.
Urakoze cyane Charlie.
Byabo bijya gusa kuko bose barabaza inama twatanga ku bakobwa bashaka kuzamuka. Inama ya mbere twabagira ni ugukomeza bakaguma ku ishuri, abari ku ishuri abashoboye kugira amahirwe yo kujya mu ishuri bakore mu ishuri, kubera yuko ishuri rikwigisha ibintu byinshi cyane uhura nabyo mu buzima. Iyo ukuze hari ibintu ushobora gucamo kubera ko waciye ku ishuri, cyangwa se niwo muziki wakunanira ugafata plan B ugashaka akazi ugashobora kuba wakora ibindi bintu. Ikindi kintu yaravuze ati baje niba umuziki ari amabizinesi akomeye twaba twarakuyemo, ntekereza yuko abantu benshi barimo baragenda bavuga ko dufite umuvuduko, ariko ntabwo ari umuvuduko w'ubusa kubera ko turakora cyane baranabibona. So ayo mafaranga tubona ntabwo tuyajyana mu zindi bizinesi kuko umuziki niyo bizinesi yacu, tugerageza kuyasubiza mu bikorwa byacu kugira ngo dutere imbere, dukore ibyiza kurushaho, dukore amavideo meza kurushaho, dukorane n'abantu bakomeye kurushaho. Ntabwo amafaranga tuyakoresha ibindi bintu byo ku ruhande tuyasubiza mu muziki.
Nina, indirimbo muherutse gushyira ku isoko ni indirimbo Zahabu. Iyo muvuga Zahabu muravuga iki?
No, twagerageje twashakaga kuvuga agaciro k'umuntu muri kumwe ku tubinyujije mu rukundo, tubinyujije mu magambo y'urukundo. So no kubwira umuntu agaciro afite mu buzima bwawe, ariko nyine mu buryo bwa na romantic.
Navuga ko ari indirimbo koko iryoheye ugutwi. Reka tureke abakunzi bacu bumve indirimbo Zahabu hanyuma tugaruke dusoza ikiganiro. Zahabu. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Zahabu y'abahanzi Charly na Nina, ni indirimbo baherutse gushyira ku isoko mu minsi mike ishize. Nina, usibye indirimbo ubwayo uburyo icuranzwe, abantu benshi bakomeje no kubashimira video mwakoze kuri iyi ndirimbo, ngo ni video ifite ubuhanga buri hejuru kandi ikabikozwe mu buryo buri simple.
Yego, ni video yakozwe n'umugabo w'umuhanga cyane witwa Sasha Vibes, ni umugande bakorera aba Nigeria, bakorera aba Tanzania n'Abanyakenya, ni umuhanga cyane ku buryo indirimbo zakora ziba ziri kuri za Trace MTV no ku yandi mativa akomeye. So n'umuhanga cyane, natwe twarishimye cyane.
Cyari audio y'indirimbo yanyu yamaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni. Hari audio y'indirimbo zanyu yamaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni.
Yego, indo yamaze yarenze miliyoni ngira ngo mwaka ushize na Owoma nayo ubundi bigeze miliyoni ngira ngo na magana. Dufite agatege kageze ku 800 na n'ibindi. Yabyo twakoze vuba nayo yarenze ngira ngo 100,000 kandi hashize iminsi mikeya. Urebye zirarebwa cyane.
Bivuze iki ku muziki wanyu no ku byo mukora?
Ni ibintu bidusubizamo imbaraga, ni ibintu bituma turushaho kugira ubushake bwo gukora kubera ko tubona iki ibintu duha Abanyarwanda ndetse n'abandi muri rusange babyishimira, kuko niba ushobora gukora indirimbo ikarebwa miliyoni views, ya kabiri miliyoni views, ya gatatu iri kuri 800, n'izindi zose turi gukora barazireba, ni ukuvuga yuko uri gukora ikintu cyiza abantu bashaka.
Iyo murebye umuziki nyarwanda muri iki gihe mubona ugeze ku ruhe rwego, ni umuziki mubona utangiye gucengera no mu bindi bihugu ku buryo abanyamahanga nabo batangiye kuwukunda?
Yego, batangiye kuwukunda cyane kubera ko iyo ugiye ahantu nka Burundi Shari yaramaze kukubwira yuko haje abantu hafi 67 ukajya n'i Bugande, twabonye ukuntu batwakiriye, tumaze kubona abo tugeze muri eshatu ku ndirimbo ya uko Owoma, twabonye ebyiri ingero, twabonye imwe, so ntabwo ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byo gufatwa gushyushya nk'ikintu byoroshye, biba bitwereka yuko ejo hacu ari heza.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki ikiganiro, mu magambo make cyane nk'ubutumwa mwaha abakunzi banyu, dore ko munateganya gusohora albume yanyu ya mbere, ese ubundi hari indirimbo yindi mutarasohora igomba kujya muri albume?
Yego, indirimbo zirahari nta nubwo ari imwe. Kubera yuko hari ama collabo twagiye dukora tutatangarije abantu, hari indirimbo twakoranye na Orezi mu Nigeria witwa Orezi, izaba iri kuri album yacu, hari n'indi twakoranye na Shiba, hari n'izindi zacu zisanzwe dushobora kuba tuzana zibaririmbira kuri uwo munsi, ndumva ari ibanga cyangwa se turacyabitegura.
Ubutumwa ku bakunzi banyu?
Umusinzi wacu turabakunda, turamushimira cyane, kandi turabasaba gukomeza gukunda umuziki nyarwanda muri rusange, no gukomeza guteza imbere ibyacu kuko nitwebwe tugomba n'ubundi kumitwe twe tugomba guteza, ntabwo abantu bo hanze bazi baduteza imbere twebwe ubwacu tudateje imbere umuziki wacu, so tubashimira, ntitubasaba kugira ngo dukomeze gushyira ingufu kugira ngo umuziki wacu ugere kure.
Charlotte Rulinda uzwi nka Charlie na Nina, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire ku muziki wanyu, urakoze cyane.
Urakoze cyane n'abaduhamagaye n'abayikutumva mwese turabashimire.
Nshimire kandi na Fatuma Muhoza uzwi nka Nina, nawe wakoze cyane, turagushimiye kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire. Nina ndibaza ko twamubuze kuri telefoni. Nshimire namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire Engineer Lopez wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nshimire Fatuma Alemasi Kalala wadufashije kwegeranya kino kiganiro. Muri studio ya 7 Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.